dachimsafi.com.
Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia.
Adobe Speed.
Kuna mchongo na usikilizia, nipeni tu muda. Msinikatia tamaa wana, msinone mkuda. Mambo atakuwa gudan, kila kitu buruda. Ndo mipango ilivyo na katafu inakuja. Nyama shuhuda na pambana si utani. Ndo mana jichanganya, sijifungii tu undani. Mini mtu wa maana, ni serious sultani. Kuna majabu nitafanya, suni kweni na amani. Sometimes, mwendo kijeshi na nyota begani. Na fungua map na sachi mwenye keshi zangu nani. Na hey, mwenye keshi zangu nani. Washajijua nye keshi zangu kina nani. Namomba sana sagodi afungue hizi pattern. Riski kipiga hodi, suliza what's happen. Kitema mgodi melekezo tona kwenye caption. I know me so mnyonge and my time is coming. Na watu watona donge but my style let it shine. Nisha smango sana mtani kisa showbiz define. Ila mungu fundi na jayo ni perfect design.
Mengu tu have it no good seasons coming so forget before. After hustle for season for sure. Yes for sure so get ready for show.
Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia.
Kudro tuza halo na niswala la wakati. Soon shalwa suni daudi na angusha goriati. Hata kwa titi fotati na jua picha upati. Nuna nilewa aundo paka tushikane mashati. Kiona na tabasam juwa siku shiba nilivokula bati. Shandiri kapo kutulia subiria rizati. Shavuka vigingi na vitimbu kwenye ringo. Shatega mitego ili wanilipua na wanipati. Msichoke kunita tajiri watu wangu wa nguvu. Kwa hili lazima tumuvu chengara sana sharubu. Msichoke kunita tajiri watu wangu wa nguvu. Ni mwendo wakula vichwa mpaka vibaki fufu.
Mengu tu have it no good seasons coming so forget before. After hustle for season for sure. Yes for sure so get ready for show.
Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia. Kuna mchongo na usikilizia.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.